yimwumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ku rubuga rwa internet ni kuri www.radioyacu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi, nyedirwe mbasuza kandi mbayikaze mu kiganiro muri Sanga.
Muri Sanga. Muri Sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya 7 Washington DC, muri kumwe nanjye Edirwema. Nkuko mumaze kubimenyera, ni kuwa gatandatu umunsi tubaho urubuga kugira ngo mutugezeho amakuru yaho mutuye cyangwa se mukatanga ibitekerezo ku makuru tuba twabagejejeho icyumweru cyose. Ariko nanone tubibutsa ko n'umunsi uyu munsi ku bakunzi b'umukino w'umupira w'amaguru hari imikino ikomeje mu nzego zitandukanye mu gikombe cya Afurika. Mu kanya gato cyane haraba hatangiye umukino wo mu itsinda A, umukino uri buhuza ikipe ya Mauritania na Angola. Hanyuma haze gukurikiraho imikino yo mu itsinda F, aho Cameroon iza guhura na Ghana, Benin ihure na Guinea-Bissau. Kandi mu irushanwa ry'igikombe cy'isi ku bagore, ubu ngubu harimo harakinwa umukino hagati y'ikipe y'abagore y'Ubutaliyani n'ikipe y'Ubuholandi. Kugeza kuri uyu munota ni ubusa ku busa. Hanyuma haze gukurikiraho umukino uhuza ikipe y'Ubudage n'ikipe ya Suede. Imikino yose niyo muri kimwe cya kane. Mukanya turagaruka twakira ibitekerezo byanyu, ariko reka duhere ku ndirimbo muri abana babi, n'indirimbo y'umuhanzi w'umunyarwanda Danny Vumbi. Hanyuma tugaruke twumva ibitekerezo byanyu.
Sinarinzi ko waba tonto udafite akantu, nabimenya ruko nanjye mbaye tonto. Sinarinzi ko waba papa biherera bagasuka marira yo kwanika. Kuki mutambwiye ko kwi papa ukiri mama hari ukwirwanaho?
Radio Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri Isanga ni kuwa gatandatu umunsi twakira ibitekerezo byanyu cyangwa se mukagira namakuru mutugezaho yaho mutuye reka duhere kuri Arma wirwe neza
wirwe ejirwema
uri hehe
mu Kirundo muna ya Kirundo
na mahoro
nimeza bukebuke
icyo wifuza kutugezaho uyu munsi wa gatandatu ni iki
yenda shaka kugaruka ku muntu umwe afunzwe yafatiwe mu gihugu cya Amerika bagiriza urupfu rw'abanyeshuri bo mu 96
yego uwo baheru
yitwa Kerema
yego uwa Amerika yohereje mu Burundi
yego
eh
yagirizwa abanyeshuri bishwe mu 96 ngo babahutu nyakuwa mishe makuru by'ukuri amaze amezi ngira 17 cyo nka 16 gucyo afunzwe atararenguka mbega ko tuzi kuva 93 ego bomba aravuga bati ubwicanyi bwatanguriye kubanaka mbega mwiki gihe mu gihugu cy'u Burundi ko abantu bapfuye hari abantu bapfuye benshi za buta za giheta zahe za gitega za bugendana bakaba ataba abakoze iyo cyaha akaba batarafatwa bakaba bakidegembya mu gihugu ubu uyo yafashwe yagezwe abanyeshuri muri kaminuza ku bantu 600 bapfuye za bugendana ubu tugihe gaciro kabande tuzobihe bande ko bafatiye kuyo yego kwica n'icyaha by'ukuri ariko nibafatire mu kivunga bose abishe mu gihugu bareke kuvuga kufatira ku muntu umwe uwo yishe ngo abanyeshuri muri kaminuza ntacyo yakoze kugira ngo hagarike ubwicanyi bwa muri kaminuza by'ukuri hanyuma jya ikimbabazana cyo ni uko amaze amezi ataraburana afunzwe ataraburana icyo rero none ga ubu ndashaka kubaza ikibazo nuko ntawe ndakibaza uwe abapfuye 93 tubahe bande ibugenana nibuta tubihe bande
Arma
ukuri bari bakwiye kufata wagize icyaha wese mu Burundi akagihanirwa akareka kubaho kamwana wa mama uko ariko arakora kamwana wa mama mu bibazo byabaye mu Burundi hariho gukingira bamwe no gufata abandi nituje ko dukorane dusigane inkore nyakuba menshi amakuru ibiriko biraba mu Burundi twese turabizi nibafatwe bose bakoze amarorego bahanwe nitwanze ko bahanwa by'ukuri na dukeneye ko bahanwa mugabo ntiyafatwe bane b'inzirakarengane ntiyafatwe bose kuko harimo abariko baridegembya mu gihugu bakoze ibyaha
urakoze Arma uyu uvuga yitwa Clement Nkurunziza yirukanywe muri Amerika ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu umwaka ushize ubwo nkuko wari ubivuze ibyo ni ibibazo wibaza umunsi umwe wenda cyangwa se ababishinzwe bazagerageza bagire icyo babivugaho ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo
ariko ndagomba ngaruka ku kindi harimo uwundi ga afunzwe yafatwe mu Kirundo umushoferi w'ishyirahamwe Brasseri rikora ibinyobwa yitwa Habimana Claude yatwara imodokari ijya zikwegana gutyo urabibona muri Brasseri
rukururana
baravuga ko iriya modoka nayo irahanitse ni modoka si wari wese wenda apfa kuyigendera kuyinyonga rero baravuga ko iba yaragonze umukuru n'amashinga amateka baravuga ko nawe yarahagaze nawe uko abanyagihugu tuvugana hano baravuga ko nawe yarahagaze nawe mu ibarabara ariko iriya modoka nayo none ga urubanza nuko baza kumufunga cyangwa urubanza nuko bamaze ko byagenze imodoka ishobora ko yaramunaniye ngo urumva ngo yagombye kumwica ngo tentative yo kugomba kumwica ibyo n'amakosa ibyo ntaho byanditswe mu gitabo ni uko bo mubaze imodoka mbere yarakunaniye cyanke byagenze gute nkumva ngo biba yabigize n'ubushake n'urwo bushake iyo yabigize hehe byanditse hehe by'ukuri ni agahohotero nibamure ko umushoferi biyidegende kuko imodoka irashobora kumwankira ni icyuma cyakozwe n'umuntu si icyuma kiremye ishobora kumwankira nawe kamwankira cyukuri nakarenganya mu bisanzwe kariko karaba ku bantu bamwe bamwe mu gihugu
ubwo reka dutegereze twumve icyo inkiko zizavuga kuri urwo rubanza rwe umunsi yageze
ariko cyababaje nyakomeje kubicabaje nuko harimo bavuye muri munamashinga amateka bakaza gutera igicuru ubucamanza ubucamanza none ibintu bega mu Burundi bizogera naho bizogera na hamwe nibamenye ko twese abarundi bene Burundi abaje bazohava hakaje abandi mugabo ari gufata umuntu nkuko imodoka aramunaniye twese arabibonye aramunaniye nibareke rero nibareke kumuhohotera niba imodoka nibavuga ati Brussels nikoresha iyo modoka ari iyo yagize ingorane yagonze mugabo nta muntu yababaye nta muntu yakomeretse n'umwe mugabo ngo tata ntimbe yo kugomba kumwica ibyo n'abakozi ibyo twese turabizi mu Burundi ngaho iko biraba nibabireke babigabanye yamahoro abarundi bironkera amahoro
urakoze Alma kuri ibyo bitekerezo byawe reka twakire undi mukunzi w'ijwi rya Amerika Cedric uranyumva
ndakumva mu makuru ndaguhaye mwaramutse
wiriwe neza uri hehe
yo wiriwe neza jewe ndinga aye Entebbe
yego
ndamukije n'abanyagihugu bari kwatwumviriza hanyuma jewe icyo nagomba kuvuga ni utuntu dushika tubiri akambere ndahera ku ngingo nyakubahwa umushikiranganji w'intwara yo hagati mu gihugu yari yafashe yo gutunganya neza ibijyanye n'amashengero ntabwo iyi ngingo igihari hageze kuko mu gihugu cyacu cy'u Burundi amashengero yari asigaye ameze nk'uko umengo ni ikindi kintu bijyari ya bizinesi ko wasanga umuntu arararota ibintu agaca agenda asanga abantu basengera mu mahema asanga ibintu ntibimeze neza gusa njye nkavuga ngo iyo ngingo ni nziza ariko rero bace ko bagiye kuyishyira mu ngiro guhera itariki zibiri z'ukwezi gutaha bace bagaruka barabe bagiye hagati mu abo bakozi b'imana abo bavuga b'ubutumwa nabo barabe abakwigirishaga n'amategeko kuko ibyo ndabivuga kuko igihugu cyacu Burundi tumaze igihe iminsi tubona abantu biyandikiza muvuga ubutumwa akavuga ibintu uri ibica umutima abanyagihugu umutima ugasimba uri abavuga ngo beretswe ibintu ugasanga babakirisu bashaka imana bariko baragiragirika nasaba yuko ubwo bushirangange bwo ca bugenda mworero bukaraba yuko nabo bavuga ubutumwa bashiriza koko ubutumwa atari ukuvuga ibintu bica umutima abanyagihugu canke atari kwiba abene igihugu ako oye karakantu ka mbere akagira kabiri nagomba kuvuga kerekeranye n'iki kirangaminsi cyo nkikarenda ijyanye n'amatora ya 2020 mu gihugu cy'u Burundi nkashimira cyane umugwiseni ko ushyize ahabona ikirangaminsi hakiri kare aho abanyamigambwe barafite akanya ko kwisuganya cyangwa ko kwitegura gushyika mu ntango y'amatora ya mbere azoba itariki 20 ukwezi kwa gatanu 2022
ayo azaba ari amatora y'umukuru w'igihugu y'abayobozi ba komine ndetse n'abadepite
ego nkabandi rero nasanga ngomba nsabe abanyepolitike batari mu gihugu cyanke bari mu bindi bihugu cyanke baba bashaka kwitoza batari mu gihugu ko boca baraba utagira udafite ngira ngo nk'ikimukurikirana cyane narumvise ko leta y'u Burundi ari imitahe iri ku banyepolitike bamwe bamwe n'abandi badafite iyo mitahe bagaca baraba abari hanze y'igihugu bakisuganya kugira ngo bazogende guhiganwa n'abandi bari mu kindi bari hagati mu gihugu kuko ndabona naho mu kwa gatanu ntabwo ari kure cyane rwose umwanya ntabwo ari muniniya cyane kandi si muto ariko byaba byiza begereye abanyagihugu bakisuganiriza mu gihugu hama amatora y'2020 akagenda neza kabana neza mu mahoro n'umutekano hama rero nsubira nkaca nyongera no gusaba
Cedric tuguhaye umwanya munini cyane kandi dufite abandi bifuza kugira icyo bavuga
yego reka ndahegeje nagomba nyinshi nsubira nsabe abari mu mashyirahamwe ataharanira ibyiciro bya politiki n'amashengero iko nabo boca bafashanya n'umugwiseni bagategura neza amatora agira ingorane. Murakoze cyane.
Urakoze Cedric aho ngaho i Kampala imwumva ni radio ijwi rya America ivugira Washington DC kuri telefone dufite na Nehemi Wirwe.
Wirwe neza edi.
Uri hehe?
Muri kivu ya majepfo aho ni muri DRC muri komini ya Minembwe.
Minembwe aho hamaze iminsi havugwa intambara ubu ngubu byifashe gute?
Umutekano kabisa wabaye ndanse mugani w'abarundi n'ubu umutekano turagaruka.
Bimeze gute se abarwana ni inde nande?
Abarwana ni Mayimayi iri gutera imihana y'abanyamurenge hanyuma bagakomeza kwirwanaho nabo kuko bafite imitwe batwirwaniho ariko nanone ikanga kuko Mayimayi yari igisirikare kigenze Mayimayi igasa naho irushije abantu imbaraga kubera yuko ari abantu basa n'abiteguye.
Na n'ubu se baracyarwana?
Abe n'uyu munsi hari ahantu barwaniye hitwa mu Gakura no mu Mibunda urumva Minembwe igabanijemo nk'ibice nka bine. Hari agace k'Indondo, akaba agace ka Minembwe nyine nyirizina, akaba agace ka Bubende, akaba n'igice cya Mibunda. Aho mu Gakura no mu gice cya Mibunda barwaniye nyuma y'uko baraye banyaze inka z'abungeri zirenga 300. Hanyuma babona kitosha bahitamo gusubira kuza kuhatake izindi abungeri bari bahunganye ariko abantu bakomeje kwirwanaho n'ubu intambara iracyahari baracyahari barwana ariko Mayimayi nyine ikomeje gukaza umurego.
Hari abakomeje kuvuga ko hanigaragaza ingabo z'abanyamahanga.
Izo simbizi n'umuturage ntabyo namenye.
Okay, icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki? Nizere ko ariko wowe uri amahoro.
Oya ni zonyine z'umutekano nifuzaga kubagezaho kugira ngo niba mufite akse kuri leta yacu mwanya nyisha ikagira icyo ikora kuko yaradutereranye cyane muri ibi bibazo twagize.
Hanyuma se muri iyi minsi yose havugwa izo ntambara ntabwo nta ngabo za leta murabona ziza gutabara abaturage?
Leta naho zitabaye si hose zatabaye ariko aho zitabaye zitabara kera izangiritse zangiritse.
Ubwo turagerageza natwe turusheho gukurikirana iyo nkuru tubahafite umunyamakuru wacu turaza kumusaba yongere akomeze akurikirana yumva icyo leta yabivuga kuri izo ntambara zimaze iminsi aho ngaho mu gace k'iwanyu ka Minembwe mu misozi miremire.
Ubwo nyine mukomeze muyidukurikiranira ariko leta igasa nayo idutereranye cyane umutekano ntabwo umeze neza. Ubundi leta ikishinzwe ni ukurinda kugira ngo umutekano ukomeze ube ikanawuproteje ibintu bitaraba ariko iyo igatera ibintu zabaye kandi ishinzwe kuwurinda.
Nehemiya ndagushimiye cyane, tuzagerageza dushakishe uruhande rwa leta turubaze icyo rukora mu bijyanye no kurengera ubuzima n'umutekano w'abaturage.
Murakoze cyane ku ijwi rya Amerika. Ndagira ngo musezeranije ariko muza gukurikiranira inkuru turaza gutegera mu makuru ataha ko muza kuyitegeza.
Tumaze iminsi tubikurikirana kandi tuzakomeza tubikurikirana.
Murakoze cyane.
Nehemiya arakoze. Reka dufate na Ngabirano. Wiriwe neza?
Iriwe neza cyane Edi, ngaho ku ijwi rya Amerika. N'amahoro ga Edi.
N'amahoro, wowe uri hehe?
Ndaba umwanya kuyandi mu ntara ya Rumonge ni muri komine Buyengero ni mu gihugu cy'u Burundi.
N'amahoro aho ngaho muri komine ya Buyengero?
Muri komine ya Buyengero kabisa ku mpande zose. Nimba atari igihapa kiba mu mwanya canke iki, n'amahoro kabisa, bimeze neza cyane.
Twizere ko nta kihaba mu mwanya.
Ati
ndavuze ngo reka twizere ko nta kindi kibi kiza kuhaba nk'uko wari uvuze ngo haramutse kibaye mu mwanya.
Cyane gose ni nabyo dusaba umukama, ni nabyo dusaba Imana kabisa. so kimwe rero nashaka kuvuga nukuvuga nashaka ubwa mbere nakabazo kerekeranye n'icyo cy'a America nk'umukunzi wajyo nkuko namye ndabisaba kuva kera mugabo ubona ko atakintu kiraba nubwo icyo cy'a America byafatiwe ibihano kuri SM mu gihugu cy'u Burundi bicavuga hari ibyara bitworohereza nka bamwe bamwe twakunda kujyumviriza duciye kuri ku murongo wa bande wa bande kuri ku karadiyo umuntu akubise bande twashaka mugerageze muzoshakishe umurongo kuri bande muha amasaha maremare uri kuravuga maze tubone kugushishikara tumviriza icyo cy'a America atakigoranye
kuri bande watwumviraga ku mirongo yihe
kuri bande nkunda kumvira namasaha ubwo namasaha sinovuga ngo numurongo uyu kuko nabonye bijya bintu ukubise bande ibiyo bya bwenge ntushobora kubona umurongo ufatirako ariko amasaha niyo dukunda kumviriza ajya ku masaha ya 12 buri gihe 12 z'umugoroba na buri 11 n'inusu z'igitondo ino ibujumbura naho ndiko mvuga ku masaha y'ibujumbura turabakurikirana muga tukabakurikirana amasaha make cyane ni ukuvuga nka 18 z'umugoroba gucura tubumbirije iminota itarenga 30 gusa maze bikaba biracize hanyuma mu gitondo ku Saint-Cyr turante cyura tubumbirije amasaha isaha itarenga imwe gusa
ubwo iki turaza kugerageza ku buryo na Samuya n'igice mwajya mushobora kumva makuru yacu yo kumugoroba ndetse n'iki kiganiro muri sanga wenda bishobotse nacyo mukajya mugikurikira
cyo babiza cyane mu bidutangira mu batekinisiye bo ngaho hanyuma nashaka ikindi nagwa amategereka ko kubakunzi bariko bumvise ijwi rya America abakunzi baba mu mahanga bari ko bumvise ijwi rya America bakunda ko bajyumva ku maestro ni ukuvuga twari dusanzwe twarinjiye muri kane y'inkino ni nkuru mu bajene cyangwa mu bantu abo aribo bose bakunda inkino ariko baravuga bati nkamba mu rugamba kabisa z'umugwi nserukira gihugu cy'u Burundi nubwo zitagiye zishishikara kuba ziriko zigira amahirwe yo gutsinda maze ngo zije mu cy'umunani gishira icya nyuma turiko tugira tuti tubandanye dusenga dusaba Imana turabe ko ejo ku munsi w'Imana zobikora zikarondera amanota 3 ashoboka ndetse zikagwiza n'ibitsindo amahirwe twagira tutaracyahari reka dusabe umukama ku munsi w'ejo turabe ariko nimugihe bigaragaza ko nubwo umugwi nkama mu rugamba utagira nka amahirwe yo gutsinda ibyo werekana si bibi turama ntabwo ni myiza kameme n'ibya mbere tugiye muri iyo kane reka turindire tubisabe umukama umurundi ari hose akunda inkamba mu rugamba asabe hanyuma kandi ntawode kurasa inkamba mu rugamba zirabishoboye
kandi natwe turazifuriza intsinzi twizere ko umukino uzabahuza ejo n'ikipe ya Guinea bazashobora kuwitwaramo neza ubwo reka tubitegereze turebe ikizavamo
muri mu bamenyesha makuru nsanzwe nkunda cyane reka ndabashimire cyane rwose ijya America Roma turabakunda cyane rwose turabakunda bimwe by'umwihariko muze muturamukirize abajournaliste mwese mukorera ngaho ku ijya America na cyane cyane abajournaliste mukunda guhurira ngaho muri iki kiganiro muri isanga kuko mugenda murakabukanya ba Thomas Kamirindi aba ba cyane ninahaje ni benshi cyane mubandanye muroranirwa cyane rwose hanyuma turakeneye kandi ko nijya emisiyo isanzwe ivuga ngo dususuruke tugenda tugenda tuyumva kuri bande ni ibiganiro byinshi twakunda byata kuri FM maze kuri bande bidakunda ko tubyumvirize
ngabirano agahinda ufite ko kutumva ijwi rya America ugasangiye n'abarundi benshi twagerageje ibishoboka byose ngo badufungurire ariko kugeza ubu leta yagaragaje ko idafite ubushake bwo gufungura FM z'ijwi rya America ariko reka two gucika intege twizere ko umunsi umwe muzongera mukatwumva neza ku mirongo ya FM ugire wikende nziza ngabirana
ya twese digwe mu ruranirwe ngahi Washington
na ururanirwe Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kuri telefoni dufite kandi na Jean Dodie wirwe neza.
Uraho neza Edwema.
Uraho uri hehe?
Ndi mu Rwanda ndi ngaramukoza andi gano zindano mu kare kane bagaye mu Rwanda hamwe na aho bari ku Kongo.
Mwiriwe mute?
Kiriwe neza uyu munsi aba yagacyo ubundi hari amazi mwisi ako kavura ariko gatari kenshi cyane hari ikintu kwangije ariko mu bundi twebwe mu amezi tuba dufite ko izuba rigiye kuva ariko muri iyi minsi twabonye asakara kamwe na kisakaramena sekarang ko ariko twabonye
bahera kuki bakita kisakaramena
nanye bi nanye nuko na nyibisa bakuru bivuga nanye ndashishoza mbona ko isakaramena iyo bahita yageze icyo gihe umunsi kataguye muri iyo minsi kagomba kuwa maze kubibona ko ishyo nyinshi kagwa nanjye ubwo niye myemere nanjye nasaka.
Okay. Icyo wifuza kutugezaho ni iki uyu munsi? Kuzagerageza tukabaza neza tugasobanukirwa impamvu ibyo biba ariko ndagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo urakoze cyane kandi nawe ugire isabato nziza.
Ikintu cyane cyane Thomas Kabere nawe turamukumbuye mu kiganiro ngo tumuherute na Eugene Amosori.
Urakoze cyane ugire wikende nziza. Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye Edi Rwema. Kuri telefone dufite undi mukunzi w'Ijwi rya Amerika Louis Michel wirwe neza.
Edi Rwema urahariko ni wiriye waramutse n'izi Edi Rwema
twaramutse neza hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubu ni saa yine hafi n'igice za mu gitondo mu Rwanda muri ku isaa kumi zo ku mugoroba.
Edi Rwema mu Rwanda ubu tumeze neza kuri aya masaa kumi
kamonyi bite
ariko tumaze iminsi dufite akavura kagwa kamonyi ni bwiza vurema akavura karagwa ariko rero ntabwo tugashaka cyane ariko turagashaka dushaka n'akazuba kubera ko uti mu gihe cy'isarura. Edi Rwema
ako ni ka kavura mu Jean Dodi amaze kuvuga ngo kisakaramena
we nibyo ni akavura kisakaramena twabonye
ayo masi yo sakaramena ni iyi
kenure katolike mu wa gatolika tugira umunsi mukuru w'isakaramena
yego
ntabwo nzi wabenye nange mu gatolika ariko umunsi mukuru hari ukaba kuri ya tariki ariko noneho historiko mu Rwanda bakavuga ko umunsi w'isakaramena imbura
ku munsi w'isakaramena
uje rero ku w'isakaramena imbura iragwa we
okay
wani baneza idirwemo
ndakumva usibye ko rimwe na rimwe bicika
byari ya bagatolika nange ndimo akavura karagwa nimeze neza me marerezo ma amataka yetu areze kose twebwe turavuga bitya ahubwo nibihagaze gatoya tubanze dusarura ariya masaka agiye kumera mu mirima kuko hano mu Rwanda bazi barejeje cyane amasaka areze ibishyimbo bireze byose bireze igihe kizaruwa mbega
okay
noneho ekipe mara ngiye mfite akabazo akabazo gatashya kugira ngo mbabaze makuru yatambutse nk'uwangaha numvise ko ngo hari umukiza mu gihugu cy'afurikano wari warakanye ko atazongera kwiyamamaza ariko ngo akavuze ko azasoma amatora
umukuvuga
wari wata akanyumva nabi
umuki
umuperezida hano mu bihugu bya afurika hano iwacu
yego
yari yaravuze ko atazongera kwiyamamaza ariko umwanya ngo yavuze ko agiye nawe noneho ngo aziyamamaza mu matora agiye kuza guhanga urushorubanza
ubwo ushaka kuvuga ni perezida nkuru nziza w'u Burundi se
ariko mbabariye nawe mvuge wimumvuge nawe mvuge
ngaho komeza
ariko ndi rwema none ngiye kiti ariko ni kweli ese ari perezida yarayivuze akayongeye ivuguruje bitewe n'iki
ariko vice president niba ari inkuru nziza niba ari president nkuru nziza uvuga vice president we ejo bundi aherutse kubwira ijwi rya America ko nkuru nziza atazivuguruza
nako nkumva neza yigirwema
ndavuze ngo niba ari inkuru nziza uvuga mu kiganiro duherutse kugirana na vice president we
niwe mvuga
ikiganiro duherutse guhabwa na vice president we yatubwiye
ko wabyumvise ko byari byavuze
twese turabyumva ariko kuva bitara atarabitangaza ku mugaragaro ubwo turacyagendera ku byo yavuze ubwo yavugaga ko ataziyamamariza indi manda
yego itiribye none nyego nyimara kubyumva mbere itangaza nko kuryibeshe ntakazi kanyu ariko gye niba rinavuga n'ese kumukagira imana n'umuntu yari bigiye kataziyamamaza kawe ngiye kajya akawagiye kwiyamamaza bitewe n'iki ariko dore ko agiye natekereje ndavuga ni bo niba we yavuze ko ataziyamamaza ariko abaturage be bamushaka njyewe ndavuga njyewe ntabwo nshyikiriye biba kuvuga ngo abaturage be bamushaka ahubwo bati twaba turagushaka njye mu bandi wiyamamaje icyo cyakwiyamamaza wari poroburemu
kandi ntabwo azaba abaye uwa mbere
naravuze nti niba reka nguhe mu rugero Eddy Rwema no mu Rwanda perezida wa repubulika imanza ishize abaturage bamaze kuba turi gushaka perezida ibintu ndetse itegeko nshinga ritakwemerera tugiye kurihindura abaturage ubwabo bararihindura bahindura itegeko nshinga perezida wari uriho arongera ariyamamaza aranatorwa none se abaturage bo mu kindi gihugu bavuze bati turashaka perezida wacu ko yiyamamaza bagahindura itegeko nshinga ryabo ikibazo kiba kirehe Eddy Rwema
hari igihe hari abashobora kumva ko umuntu ashobora kwitwaza iyo mpamvu z'uko abaturage bamushaka kugira ngo agere ku nyungu ze ariko wenda abaturage bakabaye bifuza ko habaho impinduka bakabona n'abandi babayobora
ariko Eddy Rwema
yego
uri umunyamakuru abaturage bashaka ikigo ntabwo wakibona nk'ubu se mu Rwanda ko byabaye aricyo cyabutsemo bose barimo bavuga ko turashaka nkuru nziza ko yiyamamaza uwo ikibazo kiriye iyo ngo ni ikibazo kiriye ngenda mvuga ni abaturage ubwabo bafite uburenganzira niba perezida imyaka iri wamaranye ariko ibintu bita demokarasi byaturutse hanze ntabwo ari wowe wabyise demokarasi abaturage bose turashaka wini sheri watuyoboye imyaka itanu ntibyadukore none uyu munsi turashaka ko bitumushyiza uyu munsi yiyamamaza kiwe ari kubona roni ari kubona nyanzi ari kubona umudamu witwa uwimana nawe niyamamaza nayabona azatorwa atazamo nawe ikibazo kiri Eddy Rwema urakoze cyane rero kukurusha n'ikintu cyose kibaze urakoze Eddy Rwema uramutse ugira umunsi mwiza
nawe Louis Michel kukamonyi mu gihugu
cyose urakoze cyane Eddy Rwema
yego radiyo ijwi rya amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda kuri telefoni dufite undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, sinzi niba tumufite kuri telefoni. Sebasonera uranyumva? Sebasonera uranyumva? Uri hehe?
Ndi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo, mu ntara ya Majepfo, ariko Minembwe.
Mu Minembwe ni amahoro? Hari mugenzi wawe nawe uduhamagaye mu kanya ubarizwa aho ngaho mu Minembwe, watubwiye ko intambara tumaze iminsi twumva zibera aho ngaho mu misozi y'iwanyu ikomeje. Ubu ngubu wowe aho uri bimeze bite?
Aya ikanisa yewe ni ahantu yari mu biraro twarimo tuba dufite amatungo yacu n'imikoye turabwiye abana imaye ku munsi w'ejo baraza barayijyana baganika zirenga ku 1800 biranyagwa n'abantu. None uyu munsi intambara yiwe yari ikanisa imeze nabi kandi gisirikare kirapine tutarushaka gusaka titi.
Nta ngabo za leta ziraza kugira ngo zibe zahoshe iyo mirwano?
Ukuri zirahari hafi yacu cyane, atari kilometero icumi, ariko nta tuzazikora. Nuko turazibona gusa ku maka yabo, ariko nta tuzazikora. Abaturage nibo gusa baba barwana gusa iyo ntambara, nawe leta iyo ntacyo yayikoreye ibintu nta tuzazikora.
Ubwo ni ukwihangana mukagerageza gushaka uburyo mubyitwaramo neza, ariko natwe tuzakomeza tubaze icyo ingabo za leta zikora kugira ngo zirengere abaturage aho ngaho mu misozi ya Minembwe.
Kabisa, ni ukuri icyo twariko dukeneye ni kuvuga ngo tuvuge kuri radiyo abantu ibiri bya Amerika bakuru b'ibihugu bakuru mu nzego za leta bagira icyo dukorera kabisa, nk'uko twarengana amahanga arabizi, ariko leta yacu sinzi ukuntu ntahandi iri kabisa. Abantu barimo kwicara abantu se kandi hari kandi ari cyo ishinzwe gushakira abantu umutekano.
Urakoze Sebasonera, tuzakomeza tugerageze dushake inzego za leta zigira icyo zivuga kuri iyo mirwano imaze iminsi mu karere kanyu. Ugire umunsi mwiza. Urakoze cyane, tuzabikora.
Urakoze, umunsi mwiza.
Thank you. turangana ngo duhanganiye intebe z'icyubahiro turebana imbe ngo nitubayeho mu rwego rumwe
Radio ijwi rya Amerika iyo ni indirimbo twapfaga iki ni yo muhanzi w'umunyarwanda kazi Clarisse Karasira ikaba itugereje ku isa 10:41 hafi 41 ku isaha y'Ikigali mu Rwanda ni saa 4:41 za hano i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kuri telefoni dufite Karim Wirwe. Uranyumva? Hello? Karimu ndibaza ko tumubuze kuri telefoni, mukanya turongera tumugerageze twumve ko yitaba, cyane cyane ko nari numvishije ijwi risa nkaho ari ryo umugore cyangwa se umukobwa, kuko si kenshi tubabona kugira ngo tuganire nabo bagire ibitekerezo batanga ahanini ku bibazo bibareba cyangwa se no ku bibazo rusange bireba aho batuye naho baba. Mukanya turagaruka twakira telefone za
bayomba yomba
Thank you.
radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Sanga muri studio ya Karindwi turi kumwe na Jalong Wirweneza
Wirweneza wakagira imana yana amafaranga
bebingirwe
ariko urakagira nabana bo kuyarya rero
ubwo abantu urashaka kuvuga iki abana byaye cyangwa
urakagira urubyaro
urakoze cyane nawe
nuko numva nyine narimo kukumva neza bitewe n'amarezo yawe watu kubafatisha ari danje
ngaho ugerageza utugeza icyo wifuza kutugezaho uyu munsi
mbere na mbere iminsi myinshi naherukaga kukuvugisha umunsi nk'uyu nguyu ariko wa gatandatu kera ariko umerereye I Kigali ndera hantu bita ku majirwe hoteli mu myitozo y'ikipe yacu y'akagari twitegura ku munsi weje kuzakina n'akagari ka Bwiza ko mu murenge wacu wa Ndera
ikipe yacu se yihagaze ite
ikipe yacu nyine narindi ku kibuga nkanjye mu minsi yashize narindi umukinnyi ariko bitewe n'akavune naje kugeraho ntabwo nabashije gukina ariko haramye nicaye bari baje kundeba barambwira ati se hari utuntu wadufashamo dukeya ngiye kubona mbona telefone yanyu irasenye ndavuganira kambanze mbitabe hirya gakeya cyo kuza kubona uburyo nza kuza kongera nkasubira wowe nkareba ko nanjye nabasha gukora imyitozo nkareba ko nanjye ejo nazagerageza nenda nkareba ko nanjye iyo match ndari cyo nazabafashamo
imvune yarakize se
yarakizemo gakeya ariko bitewe wenda ku rwego nyine rw'ubuvuzi bwakozwe wenda navuga ko yakizemo gakeya ariko ntabwo navuga ko yakize ku buryo buhambaye mbere na mbere rero reka ngushimire kuba unyakiriye
urakoze
noneho ikiwenda ibyo navuga cyane cyane mu minsi yashize hari akantu twigeze kuganiraho mubwira ko naba ndabizi ko icyo gihe ariyo twari turi kumwe ni nabwo duheruka kuvugana ariko wa gatandatu mubwira ko naba ndimo kwizihiza isabukuru yanjye nkurikirana ikiganiro muri Isanga
ndabyibuka
urabyibuka wigeze kumbwira ati wenda ati hari igihe twazakugenera nk'akantu kishimiwe ko kuba wakizihiza isabukuru yawe gusa ariko ntabwo nashoboye kuronka wenda umurongo nashyira aderesi yanjye ngo wenda nzashobore kubona ako kantu
ubwo ngubwo mugenzi wanjye Geoffrey Mutagoma araza gufata iyo adresse yawe hanyuma nitugira icyo tubona tuzakikoherereze ariko ubwo uze kuyimuha
oya nta kibazo nimero yanjye arifite nawe ni inshuti yanjye dukunda kujya tuganira cyane mbere na mbere wenda nk'uyu ubu ngubu wenda nyari ku buhanga bw'ibyuma agiye kunshyira ku murongo ni umuntu dukunda kubanza kuganira cyane
nta kibazo ubwo ngubwo arazifite hanyuma nitugira icyo tukohereza tuzabikohereza kuri adresi cyangwa se tugutumeho abanyamakuru bacu bari aho ngaho I Kigali mu Rwanda
noneho ikindi kintu wenda navugaho wenda ni ikintu mbere na mbere ujya gutangira ikiganiro wabanje kuvuga ku mikino irimo kugenda ba hirya no hino se no mu gikombe cyacu cya Afurika noneho wenda cyane cyane itangazamakuru rya hano iwacu mu Rwanda cyane cyane rikunda kwibanda ku bintu by'imikino cyane 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 na nimba mujya muri kuri Transimbizi ariko rero wenda hari ikintu cyaje bita video refereeing ikintu kirimo kugenda kibisha imikino cyane kuko wenda kuko ndavuga ni se wenda n'itangazamakuru ryacu ko ryakundaga wenda kwicara gake wenda rikaba rivuga ku mikino ese igihe video refereeing ubu ngubu wenda nk'ese ubundi ku mukino wa Senegal kumva hari n'indi kipe y'abarabu ya Algeria barimo bazindutse bakritika cyane ku musifuzi wasifuye umukino avuga ko yibye Senegal cyane bigaragara
ariko
kuvuga ngo icyo gihe bari ba
ariko mu mikino y'igikombe cya Afurika VAR ntago ziratangira gukoreshwa
oya ntago ziratangira gukoreshwa kuva cyagiye zakoreshwaga kuri wa mukino wa nyuma wa CAF Champions League bikaza kuba ngombwa ko iza kuza gusanga idakorwa babaye bazihagaritse baravuga twenda bazaba bazikoresha ikindi gihe ariko njyewe wenda nk'ikibazo nagira nyine se ko habaye ngombwa wenda ugasanga nk'ibitangazamakuru byayo iwacu bitewe n'uko ariyo makuru cyane bakunda gukora ko baba babona inkuru baba batangaza
ese wenda nigiye video referring wenda zaba yaje ko nabonye ko ikontrola buri kantu kose se namakosa ugasanga wenda n'umusifuzi nico kintu cyangere yibanda se cyangwa niyo yitabaza wenda hatabayeho amanyanga nkayo ngaho mu mukino kandi burya kariya ryoshye umukino bigatuma wenda n'abafana babasha kwidagadura se cyangwa bakishima bakavuga tena nubwo twahe ibyo tereke nsinzi twayibonye ese ubwo ikibazo nagira se icyo gihe koko ubwo competition y'itangazamakuru se izaba iryoshye wenda natwe twikire wenda tuvuga turimo kumvira se cyangwa dukurikije amakuru kuri televiziyo wenda y'imikino ati se wenda icyo gihe bizaba biryoshye cyangwa se wenda video referring izaba yakoze akazi kayo noneho wa mukino wacu twe twize warurimo ibyishimo wenda bitewe wenda n'ibyo niko tuntu twagendaga tubonekamo icyo tuvuga ati wenda icyo gihe koko bizaba aribyo cyangwa se wenda video referring yaba igiye kutwicura umupira wacu wenda bimwe bya byishimo twizeraga nk'ubu ngubu wenda hari nk'igihe nk'umukinnyi atsinda igitego ukabona wenda nko kugira ngo ajye guserebura wenda yishimye ko yatsinze ukabona arimo kugenda afite urwikiye ko akavuga ati wenda n'ubundi mu kanya yaje video referring ntibuze kuza kunyomoza wenda uvuga ati ntararese cyangwa uvuga ati wenda ntabwo igitego cyagiyemo ku buryo bwiza wenda baze kuza kucanga
ibyo ari byo byose nubwo nk'uko wabivuze abantu baryoherwaga n'uko utwo dukoresha tumwe na tumwe tutakurikiranwaga ariko nanone niyo bakoresheje VAR cyangwa se video assistant referee hari uruhande rumwe rwishimo
hari uruhande rumwe rwishimo ariko noneho urundi narwo rukaraka ariko noneho ni ukuvuga ngo umwimerere wenda burya njye cyane cyane nkunda kuvuga ku bintu bijyanye n'umupira kuko nanjye bimwe mu bantu bawubayemo mu ma interscolaire wenda nubwo ntabashije wenda kuwukina ku rwego rwo hejuru ariko ndumwe mu bantu bawubayemo yazi nicyo cyane cyane nakunze kubabwira ati nibura wenda nk'uko mbona umupira wacu hano mu Rwanda mbona nta cyerekezo ufite amakipe wenda duturanye yamwe na yose yitabiriye imikino nyafurika ese nkibaza ati ikipe yacu ya hano iwacu mu Rwanda yo umuntu yayivuga iki nabasabye nibura wenda rimwe muzadutumire wenda nk'umuyobozi wo muri Ferwafa se cyangwa muzadutumire nk'umuntu umwe uzi ibintu by'umupira wenda natwe tuzagira wenda ibibazo nka dutatu se cyangwa bine tubona by'ingenzi numva hirya na hino ku maradiyo babivuga se cyangwa n'ahandi mu makaritsiye atandukanye bagenda babivuga bakavuga ati iki ni cyo kintu wenda gishobora kuba cyakorwa kugira ngo umupira wacu ube watera imbere
ejo mugenzi wanjye Fidele Niyongabo mu kiganiro muri Isanga azakoresha bazibanda hanini ku mukino w'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu ubwo wenda mu batumirwa be ushobora kuzagira ubaza bene ibyo bibazo ariko nanone ndibuka ko mu cyumweru gishize twari twatumiye umutoza wungirije w'ikipe ya APRFC Jimmy Mulisa nawe yagize icyo avuga ku bijyanye n'umupira w'amaguru ariko bavugaga kuri Kani ubwo wenda tuzabashakira uvuga muri rusange ku bijyanye n'umukino w'umupira w'amaguru mu gihugu cy'u Rwanda
no nina ubushize nari namwumvise Fidele Niyongabo yari yamutumiye ariko wenda kubazo nabashije kumubaza bimwe na bimwe kuko yari Jimmy Mulisa na Gilbert Kanyankore yawundi icyo gihe nari icyo kiganiro ntagikurikiranye cyane ariko wenda bitewe n'amarezo yari bimwe gucikagurika ku bibazo nabajije Jimmy Mulisa ni umutoza wungirije akaba n'umutoza wungirije mu ikipe y'igihugu yacu ku bibazo nari namubajije ntabwo yabashije kubinsubiza bitewe n'uko amarezo yaranze telefoni y'uwihita icika agaruka ku murongo ikiganiro kigiye kurangira
tuzashaka ushinzwe imikino yaba muri Ferwafa cyangwa se muri ministeri hanyuma tugerageze dusesengure neza ibijyanye n'umupira w'amaguru mu Rwanda ariko Jalong nagira ngo ngushimire cyane kuko mfite abandi bantu babiri ngomba guha ijambo mbere y'uko dusoza ikiganiro urakoze cyane
nawe murakoze witeka bito turi kumwe
urakoze kuri telefoni mfite na Gaspar wiriwe neza
ndiye kwirirwa Edirwe
uri hehe
o tuvugana n'abatandiriye mu gihugu cy'u Rwanda
ni amahoro
amahoro gusa ibintu bimeze neza ntarebe endureta akabazo k'izuba kagenda kanyuramo nyine impande zose nyine uretse ko hamwe nyine mburiragwa
hanyuma icyo wifuzaga kutugezaho uyu munsi ni iki Gaspar
yenda karoni nashaka kugira ngo nasa nk'uwavugaho ni kubigendanye hagati y'impunzi ziri muri Uganda harimo iz'abanyarwanda n'abarundi ugasanga nibura nk'iyo umuntu ashatse kuva mu Rwanda ajyayo ugasanga wenda hari ukuntu ahohoterwa kandi wa mugani hariyo abariyo ese nuko umuntu aba yinjiye aturutse mu gihugu cy'u Rwanda sinzi ikintu giturukaho kuba nk'abantu binjiye bahohoterwa
ibyo
byakunze nibura cyane mwaza tubariza ababanye n'amahanga ku mpande zombi u Rwanda na Uganda tukamenya ngo ese hari nko nkatwe twari dufiteyo nk'imiryango ariko hari igihe utanga kujya kwishura bitatworohera bikaba rero tuba dufite imbogamizi tugenda twikanga nyine tumva ko twahohoterwa biba bisaba rero kugira ngo tumenye neza kurya nka muzadutumirire ku buryo umuntu azayagenda atikandagira kuko ibihugu byakabaye ari uko bibana neza
birumvikana cyane kandi twagerageje icyo kibazo kukiganiraho n'impande zombi ariko muri iyi minsi cyarushijeho no kuba kibi birenze kuko havugwa umwuka utari mwiza ahanini mu bijyanye na politiki hagati y'ibihugu byombi ariko tuzakomeza tugikurikirane igihe twabonye abayobozi babishinzwe haba ku mpande zombi tuzajya tubibabaza urakoze cyane Gaspar
yego murakoze kandi namwe
yego reka dufate umukunzi w'ijwi rya Amerika wa nyuma Methode wiriwe
nirwa mahano ndashima
uri hehe
ndi mu Burundi aho bitimuramza neza na neza
n'amahoro
na mahoro turashima ntarifi
hanyuma magambo make cyane icyo wifuza kutugezaho niki dore ko tugeze hafi ku musozo w'ikiganiro
nico nagomba kuvuga kubijyanye n'ero kino intamba zifite je ni nk'icyumviro nashaka gutanga
yego
nagomba mbanereho kuvuga ni ngingi yabuze notanga ku bantu benshi kuko hari abantu benshi bashigikiye umugwi wacu umugwi w'intamba mu rugamba agiye guserukira igihugu cy'u Burundi mu mahiganwa ya kane ariko novuga byari rya mbere barose yo kaze yo gushikaho ariko novuga uko bariko baravyitwara munsi byiza no genda ntanze ngingi yabuze kuko hari byinshi biriko biravuga ijya nino ugasanga ku mbuga ngurukana bumenyi hari abantu bagenda bavuga uku na kuriya ariho nk'ibintu nogaruka ko hariho umuntu yavuze ko ngo Uburundi bataba buzoshika donge ngo batabanje kumuha ikigira cumi
uwo ninde
neza na neza ninde umupastori ariko sinoshimye kumuvugira nga kuri radiyo ariko yene yavuze ngo Uburundi ngo nibutatanga ikigira cumi mu rushengero rw'iwe ngo nta n'igitego na kimwe buzabona ariko nyene uko byaye uko yabivuze niko byagenze hama novuga hariho nk'umumenyereza aho baharagiye haraboneka mwudukosa aho bafashe nk'umukinyi urukino rutaratangura baramwirukana baravuga ngo yitwaye nabi ngo yerekanye kutagira indero ariko amakosa yakoze ntabyo bayavuze bavuze ko ngo umukinyi ngo atagira indero njyewe novuga ko ibyo bintu ntabishimye narabineguye cyane kuko nubwo umukinyi iyo yari yakoze amakosa bari gutuma bavuga bati yakoze ibi n'ibi reka tumuhanure abandanye urukino kandi yari umukinyi yarafite ikintu kinini yari kumarira igihugu ariko batabara mwirukana
Methode turagushimiye kuri ibyo bitekerezo byawe kandi intamba mu rugamba tuzifurije amahirwe mu mukino wazo uzazihuza n'ikipe ya Guinea ku munsi w'ejo urakoze cyane kandi ugire weekend nziza dushimire enjeniyeri mu buhanga bw'ibyuma na Geoffrey Mutagoma wegeranyije ikiganiro muri studio ya karindwi hano i Washington DC mwari kumwe nanjye Edi Rwema mbasezereho mbifuriza weekend nziza turongera duhure mu kanya isaa 12 tubagezaho amakuru avugwa mu karere cyacu.